Tumekuwa sana bize kuzipata hizi pesa ndogo ndogo, imekuwa sana ize. Tumekuwa kama business, domana na pochil na madogo, imekuwa kama Disney. Waiter, leta pombe na glasi, mtoto chuchu tamcheza na nasi. Leta nyama nigonge na nyagi, wana leo tunabunge la bati.
Achazitwa shangazi, achosdichwa nyamazi.
Wana mwena jini bombe,
paka pistu sambazi, na yo pistu sambazi. Na wanzo walituna kama mabisho, tukia sosa na kuzisa kado. Akili gani tuma kuzisa kamo, na swaimi ya bat kila kwenye kila show.
Na wanangwe, na wanangwe, na wanangwe, na wanangwe.
Okay, peace and love, I'm on tonight don't measure. Tujukuzi bati mbae, tukuli puwe kona bisha. Skills and pride, tata tunakilisha. Our time to shine, tubecha sema sena mtoja. Sinasikalo apolini, tunafundisha tete mjini. Nini kujiamini, always number one. Come on, abisha, take it easy, dakika tisini.
Kitambo tusha tag nigga, bila kashi. Kesi kibao ile bado tuga klashi. Msosi homo kulenga kwa manat. Now deal kwenye mezebu, gonga glasi. Waiter, leta, pombe na nyasi. Mtoto chuchu tamcheza na nasi. Leta, nyama ni gonge na nyagi. Wana leo tunabonge na party.
Achazitwa shangazi, achosdichwa nyamazi.
Wana mwena jini bombe,
paka pistu sambazi, na yo pistu sambazi.
Na
mwanzo walituna kama mabisho, tukia sosa na kuzisa kado. Akili gani tuma kuzisa kamo, na swaimi ya pat kila kwenye kila show.
Na wanangwe, na wanangwe, na wanangwe, na wanangwe.
Makasino, 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 tunamwaga wino. Paka kino, paka kino, vitu vingi kama kapatino.
Kau nak kuja,
Jo.